You're gonna call me Blue Thunder by name.
Oh my gosh, Alpha Man, this way.
I'm happy to see you again. I ain't not going to one day, case you say. Anyway, Yingi na kunyo mize, sechali ya mpulira kwa mungu luze. Noko valu lile wande kawo, kuleche mwajange nechisa na wo. Sula wakaluwa temo pewo, labanze na wengu kanye mpedeo. Nalalwa chinze, atali na musanga tekunsinze. Nafuka mfunze, kwa wangu ba mwote magonga nzunze. Deka, I don't want to try anymore. No, no, no. Deka, just look me the same as bro. Oh, eh, oh. I don't like to try again. No, no, no. Deka, just look me the same as bro. Wevale nyonyo, watama no kawo kilo mwenyo. Gawe mwenyo pana nyonyo, katiwe mwenyo sini seginyo. Gana wakala nyonyo, wechoka no viteka mwefujo. Wansi wange mpombo, no umala no mfumito lukato. Soka tumku sabambako, no mutima kwa gubako nako. Katibanda wanga zonto, bo wandeka nifuna nitondo. Sitaki kulia tena, siwezi kukuluhusu tena. Uliniambia sitalia tena, sasa hivi nalia tena. Deka, I don't want to try anymore. No, no, no. Deka, just look me the same as bro. Oh, eh, oh. I don't like to try again. No, no, no. Deka, just look me the same as bro. Watuka wenjo kira njasama. Ngakuseka mugu wa sibufumbo. Ngane wente siaku utabuka. Moja injalo chira kungo. Tova mundongo beyuka. De umma achichonko la butyo. Chena vansa la wokuleka. Nakabuku mfuna nkumichuto. Na womba uniache. Napenda kuwa peke yangu. Umenifanya mpotevu. Inakufanya uwe na furaha. Naomba uniache. Napenda kuwa peke yangu. Umenifanya mpotevu. Inakufanya uwe na furaha. Deka, I don't want to try anymore. No, no, no. Deka, just look me the same as bro. Oh, eh, oh. I don't like to try again. No, no, no. Deka, just look me the same as bro.